Look, you don't gotta put your cup down. Hold on, drink freely. And holla at me if you need me. Maybe you should enjoy yourself. Boy, stop me, no help. They say fly girls have more fun.
Hi guys, welcome back to the Gazebo Podcast, episode 9. I'm Kelvin Gatimu with my host
Uyugs, aka Yagman. Yo, superhero name Yagman, rapper name Lil Yags, and I'm back over here. Najua last week mlikuwa mmenimiss, mlikuwa mnashindwa huyu jamaa alikuwa wapi? Where was his sexy voice? I'm back, msiwai tense.
And this week Mava yuko karibu, alienda Ocha. Hii mwaka tushuga coat, tunasema vitu zilivyo. Ayuko form, ako Ocha. And today we are talking about drug culture in Nairobi. Na vile wasio najita druggies. Do you feel that's a thing?
Nani yao wanajita hivyo?
See, the young cats wanyako kwa industry, wanyako kwa...
Enyewe si tumeanza kuzeeka basi. Kiasi tutaanza kwa... druggies.
Sinio.
Druggies hata... Nikituwe lini sasa.
Si druggies ni cats unajoe ni mgori kwa kutawida ama kupop pills, nini nini. Azino, hizi vitu hazikuwezi. Before, zikuchukue, zina take time.
Sasa kuna wenye wanataka kuwa ati nini, more potent to them, like being heavyweight with the drugs. Yeah?
You don't want to take. Sio ni heavyweights. Jamaa anajita drugs, lazima anajitaka kipo pills wa kunywa pombe, wa snort coke ama wa donge heroin, lazima anajua. Hazitachukua vile. So akenda kwa pia zao, wanaenda wana wanachukuliwa hivyo. Azinikani kitu ya kufloss nayo, ni kitu ya kubrag nayo.
Ni compete sasa.
Ni competition exactly. Yeah. Yeah.
Lakini sasa, it's the essence of, like, the essence of taking drugs. Is it ndo uonyeshe weni heavy tatia zeshiki ama unazichukua ndo zishike?
Kuna automatic drugs for different reasons. Unaona?
Aje, webu niambia the reasons. To analyze.
Chani analyze kama moja ni nilisikia. Mungu nasikia, most men wana taking gin. Ndiwa skamu mapema.
Gin ama konyagi?
Kwa nyagi. So as you know say on nini kuna wasonya anasema anga weed sex is the best. Unaona? So kama ika yangi kasi jevuta bangi nataka kusmoke weed pia mimi feel hiyo weed sex iko aje. Unaona? As in kuna various reasons. Kuna mwenye kwa na stress ata take drugs.
Eh yeah, at least ka stress itoke ya maisha sau kiasi
ama hide stress yake na drugs. Unaona? Lakini that's not the way to go.
No. Deep down bado utakuwa tu una feel the same way.
Yes, sexual pleasure sijui kani the way to go juu sijai jaribu.
Sijui kwa sure.
Sijai jaribu. 100.
At Gilbies. Sawa basi yo. Tunai bookmark mahali. Lakini hata mimi akonyagi nimeisikia tu. Shida ya Twitter ama internet watu pia wanaendanga huko hivyo wanadanganya vitu hawajafanya. Alafu wanangoja kuona experiences sawa za watu wenye wanaenda kufanya.
Ama na kugasa for failure. Unaingia hapo blindly, unapiga kwa nyagi yako. Tena kitu yako ina soften. Ikuwa di hard. Nako pale kwa crisis.
Boli inakuwa deflated kabla match ianze mzee.
As in hizo ni vitu zenye sijawahi jaribu, but nilisoma mali Twitter.
Kweli. Ati stress gani nyingine?
Unaweza take drugs for leisure kwa uko na do. Kuna si na mafilia na lifestyle. Kuna watu wengine wako influence na culture, unaona? Music,
yeah.
Kuna wasanii pia Kenya. Na nataka kuona, kuwa influence na wasanii wa majuu.
So anaanza ku copy some of the stuff that they do. Okay, you understand. Na peer pressure hapo hivyo.
Kwanza peer pressure ndio mimi.
Yeah, peer pressure ndio top percentage kwa hapo hivyo, si ndio?
Unajua hata sahi kuuliza most people mbona wako into drugs? Mimi niko 100 peer pressure.
Ni mtu tu aliwa introduce hapo hivyo ama aliona tu people around them like doing that sort of thing alafu akajipata tu.
Alafu juu najua ubaya ya drugs ni once uko na watu wenye wana take drugs, no take drugs. unaanza kukaona unaanza kupersonalize hata una influence lakini utaanza kuona nikaa wewe si cool enough ku hang around na wao.
Eh.
Yeah. Juani unakuwa unapoesha bash.
Manzi. Yeah. Window blain hapo hivyo.
Eh, hao sio wanajinice ni nini huko hapo unapiga lemon tea yako. Hadi sound vizuri.
Hey man. Unajiona tu fai kwa hiyo bash.
Fai kwa hiyo bash. Na maybe unaona I don't know mabeste nafakuwa nao. So at the end of the day unafall. Kwa hiyo pia pressure unaanza ku take track tu kawa unaona. Lakini yeah, si tu ya tie wewe mwenyewe personalize taka.
Siku tu yenye ulijitakia.
Ulijitakia lakini pia decision. Still ufai ku blame friends wako at the same time.
Yeah, you have to be responsible for your own decisions. Ndio.
Nakwambia rais huwezi sema ati Junani alikuwa na take drugs.
Pia mimi sijui nini. Alafu obviously unaweza pata vile yeye ina more effect itakuwa different na wewe. Cause utapata kuna watu let's say in terms of studying kuna mtu mwenye anaweza tumia all those stuff. I don't have any experience of this please. Yeah, kuna mtu anaweza kuwa anatumia all those types of stuff. Lakini akienda kusoma ama anafanya kazi ako like ako consistent ako nini productive nazo and all that lakini wewe ukizichapa unapata you can't do any of that.
Mimi ngojaribu nikiwa high school.
Kijana
high school nika form 3 sijaisa au kuna some guy alikuwa anatamba shadow yuko ni kimya yake. Eh mtu alikuwa na smoke weed alafu alikuwa chopiwa mau. Mimi nikajiambia ndio hiki tena anachapa na anafanya moyo unaingia vizuri. Hata nipige. Hiyo prep nilikuwa nasikia tu kucheka. Then smoke weed nilikuwa nasikia tu kucheka for some reason tu.
Yeah.
Tena hata kusikia kucheka, sasa acha nilale sasa. Si unajua na weed venye mshinja piga mara ya kwanza venye usingizi na kamini.
Manzi.
Acha sasa usingizi sasa ikawa. Nikadozio prep. To cut the long story short, sasa nililala. Then na kusmoke weed.
Sasa hiyo ya prep, ungepata munchies hapo kwa prep sasa kunaendaje?
Najua sasa ukiwa high school sasa tulikuwa napiga hizi vitu legit zilikuwa
manyaru.
Hata sasa hata ujui manches ni nini ukisikia nje una feel hizo ni side effects tu za weed vile tu mmefunzwa unaona.
Yeah. Ni mental tu yani kwa akili. Unajua
but in the long run leo hii kitu si yangu unaona hizi kitu inisaidii anyway. Yes, kuna mtu mwenye anaweza smoke afanye naendelea na vitu zake.
Yeah, kawaida tu
vile tu unakuwa na functional alcoholics.
Yeah,
atakunywa pombe lakini afanye kazi zake.
Wewe unajaribu hivi at least kumkopi eh zinakulipokea una
shablet.
Unachoma tu. Unachoma.
Hizi ingadi zoom meeting ya job.
Man. Eh. Yeah, so kuna watu wenyewe ina affecting tu ina in such a reckless manner. Ndio unafaa tu kujijua by the way.
Sio ati.
Sasa kuna hao watu wenyewe uko naongelea this
druggies. Sasa druggies sasa hao ni millennials sasa.
Millennials kweli.
The young cats.
Zani ni millennials. Wewe unaongelea generation Z. Generation Z whatever they.
Generation Z na millennials by the way. Generation Z. Eh, sasa wanasema wamekuja na hii kama yenye drug. Sasa unajosa kupopi, mimi sije popi, lakini sasa hizo ndio vitu zenye mte kwao.
Manzi.
Sasa pombe hiyo umetuachia.
Pombe wanasemanga ni ya wazee.
Hiyo ni ya wazee. Sasa ku smoke weed, ku snort coke ama
inject.
Sasa unajitanga sasa drugs unaona sasa unaona follow kina
69 kina 69 eh by the way
unaona
watu tu kina
migos
eh
akina Wiz Khalifa wako deep down sasa around the drugs sasa
au unafanya nikae competition hivi
eh as in for sasa tumejina for cloud lakini wacha nitumie tu mimi naona nikao naifanya for cloud ndio aende kwa pia zake aseme by the way yera ofisi ndio ni kuna mali inanipeleka siku zina pop unaona
unaona vile watu wananzanga ku brag about how much drugs they've taken au sijui ni
mimi nafikia drugs wako tu hivyo as in au anafanya ndio ndiko pia zao wanakana vlog wangori
msee anataka kujionyesha vile ni hardcore
exactly
nini hivyo ndio vile unajipatanga tu umeodi manze
but drugs hata hawa wanajita drugs sasa kuambia tu wasiostumie jizi vitu ziko na zitumike but
yeah.
Watu jijue tu itakuwa ni drug wajua kuna limit to this game.
There is always a limit na ukiona zimekupeleka sana at least enda ka detox si ndio
enda detox ama uache pia unaweza acha pia kuacha sasa ni ngumu
kuna choice
uko na choice
Hey, wengine wana choice. Hey, unaonanga like, let's say in terms of alcoholic sasa. Kuna watu wenye wanatakanga kuacha but bado wana revert to their old ways. So like unaona, do these people really have a choice?
Uko na choice. Uko na choice.
Ama hiyo ni addiction nyingine tu mzee is overcome.
Zii, uko na choice. As in choice ni uko na, lakini ukishakuwa alcoholic, hapo una choice. Wewe ni alcoholic. Na alcoholism is a disease. Sawa, ni ugonjwa.
Yeah, ndo nasema. So like wasekao ni kama wana choice. Cause
ukiwa alcoholic sa una choice. Utapata mgonjwa.
Utapata mzee anapelekwa rehab for some few months, anajifanya tu ashakuwa clean. The moment anatoka hivi.
Lakini mimi na believe ukitoka rehab ufai kwenda to your old friends.
Unafaa kubadilisha lifestyle na watu.
Kubadilisha lifestyle jenye ukitoka rehab narudi wale marafiki wangu na nakunywa pombe.
No doubt utarudi tu.
Na the fact that nimetoka rehab inamaanisha mimi mwenyewe naweza get nini sana na pombe kuliko nyinyi wote kwa hiyo crew.
Kwanza hapo ndio uko vulnerable sana. Hiyo moment yenye umetoka umepatiwa, unajua ukiwa rehab una hiyo freedom yenye unataka. The moment umetoka hivi ndio soko na that bit of freedom. Hiyo sasa ndio ina decide choice yako. Ndio.
Exactly.
Na utapata tu most people wana revert. So
mimi na natoka kutoka tu rehab, unafaa tu kuwa na soko lingine different na yenye ulikuwa nayo.
Kweli kweli.
Uanze tu life afresh. Kama umetoka rehab ni kama mtu ametoka jela. Hivyo na mimi natakanga kuona life. As in even na life inafaa kuwa.
Ni kama umestart anew.
Anew, yeah, fresh all over again. Juu wenyewe pia wewe mwenyewe unajua kama umetoka.
Because ndo wende rehab, si ati una si ati ulikuwa tu unakata tu hivi kiasi kiasi.
Hiyo ilikuwa kwa mjini.
Hiyo hiyo ilikuwa hapana. Daily.
Rehab ataka inasemekana anga wewe mwenyewe unafaa uamue kwenda rehab. Pia ni lazima kitu talking to you.
Yeah, talking. Yeah. Lazima kuna vile utakao umeaffect what were around you, labda even the workplace, kuna there's something that you might have done in a way, ama ume lose job, ama ume affect to generally the people around you, family, nini, friends, yeah.
Ndifikia kwenye nyanyo na muwanye, collectively, naitaji kwenda?
Rehab.
So kitoka, pia mwenye unafaa kwa mwenye choice, unafaa kujiambia, nye ni metoka rehab, hiki tumini affect negatively. Mwenye personally nataka kurudi hapo.
Zitaki.
Kwa unataka kurudi hapo ni sawa, wele mgu, data ungeenda rehab, unatuna lifestyle yako hivyo. Lakini kwa umetoka, obvious utani kurudi yo lifestyle. So, nataka ni ngumu kuchange friends. Change friends for the better. Kwa unaona yourself, obvious una yourself control.
Yeah.
Kwa unakonduli kwa alcoholic.
Kwa utapata kuna mabeshte tu, ata kama unataka like to, I don't know if I use cut off ama, meaning, like you have to let them go. Utapata tu there's a certain vibe walikuwa tu unayo. Inyewe wewe mwenyewe unapenda tu, sasa utapata tu kwa around them, lakini sasa they are not like good for all.
Lakini acha pia tusibilie friends pia mwenyewe kuna decision
decision oh tulisahau tulisahau ba
pia kuna decision to make. Unaweza kwenda kwa club na kunywa maji, si pombe pekee ndo zangu kwa club. Unaweza nenda na kunywa crest, kunywa chesa.
By the way, ufai kulaumu watu for things that you are doing.
As in ni choice yako, acha kublame rafiki yako. Rafiki yako akwenda rehab, wewe ndio umeenda rehab.
Unajiuliza mbona yeye akwenda rehab na mimi nilienda rehab?
That's a you problem.
Ndio hiyo.
Kuanze hapo sasa, that's a you problem. Yes. So you already decide tu, ukienda rehab ndio decide nini utafanya sasa. For the drug is generation Z ni ngumu kuambia waache drugs.
Ni some appeals, mapills hapo. Sasa si hata tuna experience na hizo, sijui hata vile tunaweza anza kuziongelea.
Mimi naona kama kimeza pills na zalala wiki. Hata siwezi jaribu vitu zingine.
Yeah, ni mimi manzi. Hapo hiyo naona is a wild excess.
Bona lokaku kwa pills ya wild.
Yeah, si naona inaweza okay, since inaweza kuwa the first time. Sema the first time unajua ndo kitu inakushikanga ile kabisa. Yeah, so mimi naona inaweza nishika excess. Cuz my knowledge from watching movies and series, there some people who actually kill themselves over these things. As in unaanza tu kuona vitu zako na kuwa paranoid, and then unaweza fanya tu kitu yenye uta regret na ni reversible. So unajua coach hizo inaweka kafia fulani, ndio siwezi jua vile inawak. Lakini wengine, kuna movies zingine pia inafanya inakaa tu fun, kitu kingine tu hapo hivyo easy going and all that, ninakupatia curiosity ya kujaribu. Do I have the curiosity? Maybe.
Kuna curiosity ya hiyo, mada jaribu pia. Unaweza kwa pili siku jotu wapia, the next time mtu wambia ili kupele kazi.
Nini mfanyi research.
Ukweka gini pigu yetu.
We will see.
Mi, ilektu ina mfanya miogope mimi ni, naona kai inaweza ni affect health yangu.
Or health wise.
Health wise naona kai inaweza ni affect.
Kwani una unakuanga na some health problems.
Si mambo na health problems inaweza kufanya nikue. Unajua drugs zingine zinafanya uanze kuwa paranoid for some reason tu.
Eh, hiyo paranoia ndio nilikuwa sana.
Hiyo paranoia sasa ndio mimi naanza kuonyeza kwa naanza kuona nikawa parts zingine za mwili yangu nikaa azi wako vizuri. Naanza kuona nikaa sipumui na niko alive. Naanza tu kujishuku, naanza kuona nikaa na system yangu ifanye.
Maze hivyo na hivyo tu ndio inakuanga. Eh, paranoia mse.
Unajua mtu chizichia paranoia.
Mm.
Juna naanza kuona vitu, naanza tu kustuka vitu hadi hakuna.
Hivyo ndio inaweza kuwa tuseme experience ya kwanza ya kuchukua ka edible hivi. Ushe
edible. Nimechukua edible. Yeah. Edible ni tunaweza manage. Your highness ya edible ni kati ya weed. Ni edible utakuwa paranoid as such, but utakuwa paranoid lakini kitu unaweza control. Kitu iko.
Eh, wewe ulio unaweza control. Eh, basi wewe uko na nguvu.
Sina sana experience yangu na nina edible. Mimi niliweza kuchii. Niliweza kunienda home. Nikaenda fiti ni nini nikagotea wasa lakini sijua ni nini nilisema. Nikaenda nikadose lakini nikaamuka. Lakini must test ilikuwa nilienda the following day.
Mm.
Nikaongelesha watu lakini hawakuwa weird around me. Nikajua sikuchoma.
Oh. Mi hadi, mi hiyo time yenye niliamua kuchukua. Nisema acha nitaichukua ati nikiwa solo. Bro, hiyo paranoia yenye nilipigwa nayo. I swear hiyo siku hata nikaa nilihallucinate sababu nilikuwa naona nikilala. Mi naenda tu hivyo kwa baba. Naenda tu kwa nimeenda singelala
lakini mimi na feeling drugs fai kuchukua kwa peke yako.
Yeah, don't you realize.
Ulikuwa stressed.
Nilikuwa stressed. Kwanza your moment.
Okay, stress of fai kuchukua drugs. Talk to somebody.
Was I oh, unasema you were stressed before?
Eh, kabla uchukue hiyo edible.
Ah, this then is then you were stressed hapana. After need chukue ndio.
Uzuri ya ku take drugs lakini zati naupatia best ni take drugs. Uzuri inakuwa na kuchukua kama mbugi. Unaona, ndio one reaction ya kila mtu. Juu ukireact vibaya kuniliko unasema, "Hey, at least niko better."
Unajiconsole.
Unasikia kwa mbaya la. Itakuwa hivyo.
Unaanza kujiconsole.
Mimi nichukua lakini najua kio peke yako, hakuna nga consolation.
Eh, uko hapo hivi unachapa. Kwanza unaanza ku overthink. Yule mlo unaanza ku overthink.
You versus darkness.
Unaenda the darkest pits. Hai,
naanza kuona kwanza ngeli kwa kitano unaanza kuona nikae inazunguka. Una mko unaona hapana, sifai kulala. Hivi na mtu uchizi sasa.
Nasema acha nikae hapa hivi. Ukikaa bado unaona tu
mtu anataka on lights. Unakaa unaanza kujiuliza. Kuna hizo ile mtu ujiuliza. Mbona nilikula hiyo edible?
Mbona zishuki?
Mbona zishuki? Mitadi wezi jisaidia.
Wezi jisaidia hapo unaona tu usha ushaenda unangoja tu.
Hapo unajua ngapa sasa nishaenda hata unaanza sasa kutubu. Unaanza kumwambia Mungu wenyewe nakaa.
Forgive me. I know I'm not perfect. Yeah, so unacheki
Sasa hiyo ni edible. Sasa nimekuwa kuuliza hebu unaweza imagine sasa hata tu pills zikoaje?
Pan. Unaweza pana.
I don't drug. I drug ni tunatikizo zote.
I guess pill popping.
I guess to believe. I need to believe.
To believe?
Si na believe even ndio as in drug inafaa kuwa na take. Multiple drugs sick to moja.
Oh, kwanza sana sana ku mix. Unaamua ti in one sitting labda una mix kadha hivi.
Uweze kwa drug ya kukunywa pombe. Hiyo ni weni alcoholic.
Drug isani. Oh, uweze okay. Kwa drug ya multitask. Waku multitask sasa.
Drug hiyo una multitask huko kwa kila kitu unavuta bangi, una teflika, una pop pills.
Kuna watu wako na nguvu huko hivi nje.
Generation Z not adventurer.
Hata wezi pata corona. Corona ingia kwa mwili na inapatana hapo hivyo na MDMA manze kwa system nasema hapo izika.
Na meth hapo.
Nasema izika kwa hiyo mwili mse.
Lakini nataka kuka na drug moja. Si ati ni partake. Si nika tu naye nione vibe yake after kutekizo vitu zote za zidi. Vibe yake, vibe check yake iko aje.
Kushua hizo vibe checks ni strong. Awa sayo, hey, after kuchukua hizo stuff nakonga. Very strong.
Ni anaweza ni unajua ni rais ya ni influence.
Eh. Hey, utaona tu mse amejibamba hapo hivi unashindwa mse ako zone gani.
Lakini unajua pia unataka kujijua unaweza chukua hizo vitu uanze kulia.
Ya eh yako sasa itatokea different.
Uanze kupoesha bash.
Hiyo ndio shida.
Umeanza kulia watu wanaanza kushindwa hii. What's happening? uanze kukumbuka vitu za 204. Uanze ku break down, unaona?
Break down manzi. Ah.
Uanze kupoa shabash, unaona?
Tricks, tricks.
So, wacha tuende break kiasi, then we'll be back.
We'll be back. So, what? Ah, nilikuwa naenda kusema kitu advertisement, lakini nimesahau the words. We'll be back after the short commercial break.
Me monto en el Phantom, bebé, prendo el booster. Me gasté 5,000 en un booster. Dos high fashion, no te couture. Si muere tu otro hombre, me aburre. Los moños flow molantes, camino a Milán. 300,000 por un show, eso me da. Montamos junto en el Canam. Por mí él formó una guerra.
Okay, so welcome back, guys. We're back from our break, and the next thing we're going to talk about is how Corona has affected the nightlife in Nairobi. Hey, sijui vile tutaongelea.
Hii ni kweli, Corona affect nightlife. Juu siku hizi nikaa kuna pregame.
Kuna pregame aje?
Si
kwani pregame ilikuwa kwa go.
Juu sasa kaa tunaenda club.
Yeah.
Na tuno club zinafungwa around 9.
Mwanzi.
Pregame, wezi pika pregame. Pregame suna ipigia tu kwa club, tu kutoka 6 to 1 or 5.
Nika kuenda club, nor kuenda pregame hata.
Juu, unacheki, most of the people walikuwa naingia club yo 9. Amata 12 midnight.
12
ndio ndo walikuwa naingia nga club, ndio unenu unapata mafans na iniza kwa zimeshika, unaongezea tu kiasi, vibe inasonga, vibe
tukadia. Kuleka siku mzima. Siku mzima.
But unacheki, sa hivi tu mambo kwa ground ni different.
Hey manzi, watu wanaanza kukata hata saa ngapi?
Saa 7.
Saa 7
ama saa 6.
Saa 6 wewe unajua ti by 10 unafaa kwa umetoka. Kwa in case uko kwa club unafaa kwa umetoka, si ndio?
Na kama uko ndani uko na gari.
Uko na gari, otherwise hey utafikaje mtaani?
Utafikaje mtaani hata msiko utalala kwa club, sasa utafungiwa ndani hadi mchana sasa.
Manzi. Sasa hiyo ndio hiyo ndio saa shida kubwa. Pregame, hiyo nimeelewa.
Pregame hakuna squeeze. Squeeze ni unaenda, unaanza ni full shesha sasa. Unaanza tu pregame ndani ya club. Unapata ndani ya club. Hata squeeze sidhani. Naona ni kama most of the people wameanza kuhost. Inajitaje events kai DNM Park.
Yeah.
Wasio wanaenda. Which is a morning event, lakini wanaanza kukata mapema.
Wanapeleka let's say from, unapata let's say 10 in the morning until something like 8 p.m. hivi. Unapata ni during the day ndo
during the day ndo wasi wanakata ile mbaya. So by the time hata 9:10 inafika mtu ako tipsy as fuck.
Zako tipsy, by the time 12 inafika ako sober. Yo
si, ndo sasa hapo sasa kisha toka hapo sasa mnaenda house party.
House party, mba house party sasa ndo at least
ni the main thing.
Yeah.
Na pia naona kama sasa wamekuwa woke, wamejua hizi presses za club wazi wapeleki fiti juu naona chikiko moins zimetokolea.
Man, club unaenda tu kwa hivyo una
unanyorosho, unapigwa kiboko.
Terrorism at its highest.
Uwe. Unano uziwa Gordon's 4G's. Wines kwa ni pale 15 soap.
Cheapest ni Gilby's G225.
25 soap.
Hapo nayo. Wameza kwa exposed sasa.
Kafi imeexposed pia clubs in a way. Hata na feel, nikata kafi kiachiliwa. Sio nikawa sota wa yotu back into club, nika kitambo. Vini ilikuwa kitambo, watu ilikuwa soo, likuwa nailona by maboti. Na feel, nikawa sota kwa kipregame, unendoko kwa umeleo, unashikabia zako mbili, lunch.
Kusei wasewa zoya kulewa before even 10. So, by that time, unajua kama unenda club, zako zimeshika mbaya, nyi mnenda tukushika mabiaz.
Kugutia mabeste wako, nyako kuyo club, maybe amjalinka for a while.
Yeah.
Kaka kuna mahali zilabu menda kuwa check.
Na zako zitakuwa zisha shika. Utaona aja like ya kuongeza kitu mingine extravagant kwako.
Nesu utachukua tu bia.
Bia
mbili tatu hivi. Alafu, ukol it a night. Hii kukalisha usiku mzima. Jorodi uko chips. Atoke mgeza hiyo bia. Nikoshua ukamaliza.
Mazeo izimaliza. Apo, saizi. Pana. Lakini
na, kafi ina mime tufungua macho.
Yeah, obviously, vituka hizi, pandemics, obviously, they always have to bring out some lessons in society. So, like, vituka hiyo, imetusaidia, actually.
Sidhani imetusaidia economically, but yes, imetusaidia. Lakini, do you think kafi imekuja juu ya corona ama juu ya insecurities?
mostly due insecurities cause uwezi kuwa unaweka curfew at I don't know ni 11 ama ni 10
10 ni juu ya corona
kwani like corona when are people most more likely to get corona during the day or during the night kwani curfew iletwa sababu ya nini maclubs ama
sababu si ndio social distancing as you know your tipsy ways observe social distancing
really
already kwa maji hata ujika corona ina exist one ukiwa maji wewe unakonga tu yolo yoni
live by the way hadi sasa hivi kuna corona utapata maclubs watu wana social distancing ama they're not doing all the protocols enye
hata nyana hadi yenye tunaenda clubbing ni uwepo wa Mungu, damu ya Mungu inatulinda, hatuna corona, unaona?
Ni vile tunaombea huko nyumbani.
Yes, lakini huwezi sema ya social distancing ama kitu kai. As in hakuna nga social distancing. Ukisha get lit, wewe ni hivyo unakuwa full throttle. Hata unasema wengine kaka kuna corona. Oh, you are doing your shit huko, huko hapo unajibamba.
Hapo hata
tukupa mahanis, kuna nini, kuna bia, as in kuna new friends una make.
Corona ni kama kesi baadaye hivi.
Hiyo ni kesi baadaye asubuhi ndio kwa zile za faki tukaanza kupata nikaa unaanza kuswet nini unaanza eh.
Unaenda unaanza kukula unasema ati eh hata vinusi, simusi hata.
Eh lakini mimi hata ile nyenye kitu kingine lakini kunusa. Kuna kitu mbaya kaa hiyo.
Wewe
unaweza kunusa. Na imagine kula chakula yenyewe juu ile najua kwa unusi inamaanisha una test.
Ah. Kwani tangi ina operate na smell?
Inawe. Ukilose test, lazima utalose smell.
Msi, hapo sasa unaweza kula aje.
Hapo sasa unakula ushibe.
Hiyo hapo unakula kitu yote msi, si ndio?
Hapo ikonya tu una enjoy meal.
Unakula tu ndo ushibe for the nutrients. Ai.
Hapo si nutrients, hapo tu wenyewe utaki kukanja, lakini psychologically pia inakuwa affect. The fact that unakula hii chakula tamu tamu, unajua vile inaonja.
Uwezienda hata ma restaurants juu jaribu nini fancy
hiyo tabu unakuwa tu mtiaji na bidii sipo kama mabesto wako umeluzizo vitu juu pia wanaanza kutoroka so mimi naweza tu mwambia tu unakaa tu na kasiri tu
wewe unaenda na wase upe vipi unajifanya una enjoy chakula
if we die together
unajifanya tu
unakatu hapo unasikia tu unaongea unaanza kuambia story ya kulose test wewe unachangia pia hiyo story as in
lakini hadi sikuwa hiyo kuna watu wanakuanga like sasa tuseme vile kuwa deaf ama dumb ni disability kuna watu sawa wizangi kunusa like
poor disability
poor iko tu hapo for decoration
sidhani mimi sijafeel ati mtu hawezi smell
hadi mimi sijaona hivyo some say akipata wose wenye bado wako na corona as in tuseme obviously kuna wase wenye wana dedi, kuna wase wenye wanapona. Utapata kuna mse tu bado kuna corona. Na hiyo ni symptom. Sasa yeye anakaa tu hivyo like hizi nusa.
Sasa si kuna watu wenye kuna corona lakini unaweza nusa, unaweza test. Ina depend na mwili yako.
Ni tofauti tofauti. By the way.
Ni mwili ni tofauti. Unaona kuna mwenye lakini akipata hivi corona, test, smell, kila kitu inapotea. Azinaona kuwa tu wewe uko tu. Wewe ni ka ceremonial.
decorations. Ah, wait, tulikuwa tunasema nini?
Nightlife. Affect na corona. Kule ku digress. Ni affect you largely. Na mimi nafeel hata kafi kitolewa, nightlife yetu iko the same tena. Juu kuna a lot of events, kuna hapa kanchi na hapa mkikanivo. Every weekend, unaona sasa tuna advertise lakini ni kitu iko. Na nafeel kuna wase wengi wenye kwa custom sahi to that. Yo that type of sherehe.
Yeah, no, obviously kuna vile watu wameona there's a pandemic going on so that's much safer. So ataka kafu itolewe kuna those bits of
na hiyo ni more vibes security kuliko labda kwa club.
Eh.
Unajua kwa club ni place enclosed ni unajua na feeling kaka kafu pia imefanya wasio ka get creative. Kuna kuna a lot of events watu kama piano imezaliwa unaona. Na na feel ka club iko na watu wengi pia kusakata dance pale ya mapiano pia ni ngori unaona. Sina nanga vidao sasa wanatingiza mabega nini wanashuka chini wanapanda.
Unapata mko club mmejazana huko hivyo.
Kajasho ndio wako kame kananyorosha.
naipendeza. So like hizo maparks by the way.
I mean, but then hizo events hata kafi kitolewa wase already kwa custom kwa hizo events. So na feel hizo events sasa na ndio zitakuwa mpaka che.
Mpaka che cuz obviously atakaa kafi utatolewa ndio sawa au watanzisha like an overnight type of things ndio.
Eh, so clubs wanafaa pia wao aanze ku style up wajue after curfew tutaenda isaje watu
warudi
warudi the masses. Sikika wachezeka kafu venye walifanya jana wakaanza kuuza Gilby Spud.
Mazao wapacheni tu watu deals zingine hapo ni imaginable.
Crazy crazy ndio sasa aanze kurudi kwa clubs juu clubs zitasafa. Hiyo na watu wengi wanaoi from that fact.
Eh hey, hey, kwanza sasa hivi like kafu imeextendiwa the eh hey, ni kubaya.
Ni kubaya eh
all of them. So itabidi hata sasa hivi tu we get creative in whatever they are doing. Sana sana itabidi tu like most day stuff. No no.
Ina feel si,
okay itarudi, not day.
Itarudi atakao usiku itarudi.
Mm.
Yes, pia day. Sasa itakuwa sasa tuseme wao wameweza kwenda park and chill DNM park. So itakuwa sasa watasema itakuwa from 71 hadi 1 sasa. Unaona? Mm. At the same people wanya naenda easy form ndio ku expected kwenda kwa club.
By then, hey, by then
sino na sa clubs tasafa na nasema clubs matanle sasa after curfew clubs zimekuwa affected sana wasio umeme closes kwanza nyo ni sio chikika kuiva kuiva ile kimefunguliwa ile ya covid ikashika ikashika 2 months 3 months sasa karudi kwa ma house parties hizo ma events
wao sababu wanaogopa like these gatherings
kwa wanaogopa hizo gatherings hiyo pia inakuwa nini na pia club unajua ubaya clubs ni inafika na point hiyo club inaacha kuwa jo club na mangamika nguru nafika place ina run out of fashion so
manzi na watu wanenanga place yenye ina trend ama like something new and more appealing to them tukio hizo
ndio nanga tu club yenye inaanza tu ku kuweza hizo vitu zote 1824
iko hapo kubaki by the way
iko hapo kubaki yeah. Lakini the rest the rest
by
the way not weather the storm
by the way
so unapata club imefunguliwa lakini after a short while wasio natoka all of a sudden tu hiyo fasi hiyo club tu inaisha
mpata cuz watu si wanafuatanga tu trends penye other people are going and all that
exactly. Club kasi 1824 best believe itafika place hata bila curfew for some reason tu fashion yake tu itaisha wasio watacha kwenda club hii watacha kwenda club ya huko so as in kama ni mse clubbing nini yes curfew may affect lakini in effect largely
many places
eh yeah. So me make losses kwa no clubs events ndio the in things sai because less kwa club ile tunaona inawapatia dosa hivi brunch
weekend brunches
yeah, so much kika Milan inaendelea hapo kwanza sai ndio iko na traction na swing
eh sababu tukiwa brunch una expect watu watakam during the day see ati watu wengi watakuwa nataka nini sijui stuff ya usiku.
Exactly. No, na so kwa club not unless we introduce kitu ka branch, you know itakuwa affected sana na curfew. Lakini kama ni club lakini mnachapiga tu mogivi na night events tu hapo sasa nyinyi
sasa ni kugumu. Kwanza sasa ni for the next 2 months ama you watch.
I guess with it. Na no mean on like extend you
afterwards.
After eco so chiki wave 3 venye na plaka watu vibaya.
Yeah, this e-wave 3 by then imbaya. Kwanza sasa ndio the worst time ya watu kwenda for the public gatherings according to like at the stats tu zinaonyesha.
Lakini huwezi run away from the fact that Nairobi ama Kenya is a party country, no, is a party country.
Nairobi. Usijali lakini.
Wezi ambia watu wasiende sherehe.
Hii ukishachapa konyagi hata si lazima uende vaccine.
Ni sanitizer yenyewe.
Ushachukua hapo hivyo kwa protect for the tuseme not less than a week kwa sawa.
Yes, hii week konyagi na itakana kwa mwili. Konyagi 365 days. Yaani mwaka.
Haitatoka. Kweli.
You people social distance, wear mask, sanitize. I COVID-3 bado inachukua watu ni serious. Hatuwezi taka ku lose any of you. So protect yourself.
Yeah, take care cause we are also going to take care hata Mavo wherever he is. Unajua kwa ushago lakini Europa agenda mugebi.
Yes, then yeah, hiyo type of vibe. I guess he all to bougie.
Yeah.
But unless kama ameomba squad ya nduthi huko.
Si mimi nimesema.
Lakini ana kabuji buji, ana kakina pale anajaribu kuchota pale na Air Force, lakini my boy hiyo ita fail.
Huko huko hataki mae. Au juu Air Force hata ni nini?
Huko anataka nduthi.
Wheels.
Anataka wheels.
Wheels engine.
Na engine. Bora unasonga bila kutembea.
Eh, hata si lazima engine, hata bicycle inaweza fanya.
Alikataka kwa bicycle. Hataki kitu na use energy. Pia watu wote wamekuwa janja. Sikizo wanataka pia na kukares. Ukiride anything.
Wameanza kupata energy ya ma city girls. Inaanza ku extend kiasi kiasi in beats.
Inaanza kuingia. Na sasa pia wenyewe wametoka huko wenyewe kuja Nairobi na kwa majanjaruka pia wanarudiko na jaribu kuachanua.
Wanaachanua manzi. Eh. Yeah. Sasa so, mavo. Eh, that's up to you.
Lakini pia wewe vaa mask ukiwa ocha. Mimi sijui mara tunaongea ni kaa rudi.
Mazo tunaongea ni kaa. Kama sasa sasa menda trip ya sijui miezi ngapi.
Ni kama endaocha forever.
Anyway, you guys take care. We are also making sure to follow the protocols. Msicheze na wave 3. Sijui wave itafika ngapi lakini eh
ubaye virus na mutate.
Yeah, if umse mwenye alitengeneza hii virus. You know aliamulia. Sitaki kumcompare na Hitler so but
na nika kujaribu kumaliza Africans lakini kabackfire on them.
Kabackfire kwanza kumaliza kwa Europe.
Kwa Europe. Unaona hadi venye ilianza stats walikuwa wanasema Africa tuko ready, hatuna hospitals zetu haziko well equipped.
Walingoja
lakini
sasa hii ni kama mutate. Wamemutate hadi sasa hii ikuje imalize kabisa.
Hao wazungu tu ndo wanaenda. Africa tuko tunabaki strong. Sitaki kusema ati ni inaweza kuwa ni myth lakini inapenda depend na immunity yako. So keep safe, wear to social distance, wear mask, sanitize, wash your hands
and engage in exercises at least usikuwe unfit. See, immunity, ujenge immunity, si ndio?
Kula vizuri, fanya exercise,
na hiyo yote ikikushinda, hey, kumbuka kuna kinywaji safi kutoka huko Magufuli land. May he rest in peace. Yeah. Konyagi.
Kuna nilibadhani, hiyo kikushinda utasema waende kwa maombi. Najisake kukwanika.
Cheza chini.
Lakini hiyo yote ikikataa, watu mmoja tu fate yako.
Mati, hata corona ina formula.
Pia hiyo yenyewe pia, ndio pia sisi tunajaribu kuilearn. Everybody in the world anajaribu kuilearn, lakini tuna hope. Na tunaombea wenye wamepata quick recovery, mtatoka out of this safe. Na wenye wamepass juu ya corona, wenye wamepass
tuweze ombea kitu
other their families ama close friends. Yeah. Receive our condolences and ile tu tunaweza ombea ma rest in peace. Na tunaweza ombea, me being a Catholic, kwa tunaombea hizo souls zao wenye wamepass ndio in the heaven.
Wallahi
what no there.
It take it away. It topic nyingine episode.
Hiyo ni episode nyingine
sasa. Ni episode nyingine.
So tutajaribu kuombea at least mwende mfike heaven. Tuna believe your spirit still lives on. Hata kama
yes. Sasa.
And I believe that's all we had for the podcast this week.
Yep. Oto hey, mavo aliona kuna more important things to do. He's so
Sidhani alikuwa na option.
Ah, lakini hakuwa na option hiyo.
Ningezingatia tunaambiwa lazima uende wacha. Hakuna excuse. Unabaki ukifanya nini?
Uwezi kata. We get our boy.
We fully understand.
Otherwise,
we hope next week atakuwa.
Yeah.
Tukue na full team tumeweka. After 2021 hatujakuwa si wote ile vizuri ati.
Yeah, by the way tujaeka episode na tujakuwa consistent and as they said last week, at the moment we are all in doing attachment and we're in different places and organizations, so ni ngumu kupatana. Yeah, and we are trying our best to remain consistent. So next week
lazima tuta record.
Yeah, tuta record. Hii kafi hata imaanishi kitu, lazima tuta record.
Lazima.
Yeah.
So that's all from us. It's me, the Superman.
Umeweza kuniibia. ulikuwa unataka kuniibia hapa.
It's me, Chocolate Superman. Aka Mr. Smooth Moves.
Oh. Oh, Yugs. Aka superhero. Much Justice League. Superhero name, Yagman. Lil Yags. Rapper name, Not Yet Dead. And another one I forgot. Yeah.
Peace out.
We out. Take care. Pero ya la tiene. Está soltera, anda como Rihanna. Aunque con él se viene.